I go by the name Jabide.
Na shoti baba,
give me space.
I can't go seven.
One, two, three, go.
Vimba da 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 energy.
Energy.
Your man a vimba da vimba da vimba da vimba da vimba da bada 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 energy.
Like a David, watch and go zero look like a baby.
Moji and Jabidi, we drop this a heavy.
In cross we party, in cross we raving. Wakiuliza, washo in cross na jibamba kabiza. Tell them na jigamba kwa jiza. When we think of Bawa, he has done for me. Daily blessings coming.
Bawa! So na shukuru niko sawa, so mina vimbada. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
Shoti baba, na ukincheki hapa, nimetoka fa. Na kauni ya mimi, unaweza uliza shosho. Vila lisumbuka kwa soko, alafu toka ukoka. Sasi watoto wa sonko, sanu uri ya tandugo. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
Vimbada, 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 energy.
Bimbada.